Safisha kakipara ya PN. This light kama niko kwa DM. Speak mia mia kama kwa PM.
Get cheeky and freaky now. Dola moja kwa nyama. Zungusha zungusha marinate yo nyama. Utapena nyama kwa nyama. Ikibama sana sema tu ni wa selekta. Stick me jetili jetili na kama teke ya jetili jetili na. Stick me jetili jetili na kama teke ya jetili jetili na.
Tuanze na ngumi mbweze. Peleka chini cheza na mashete. Tuanze na ngumi mbweze. I can be your soldier. Napo nipa kalu meniroga. Your body shape like cola. Nipo choka kacho paya soda. If anyone touch you I'm water.
As we listen to when you see my belly.
Stick me jetili jetili na. Come and take ya jetili jetili na. Stick me jetili jetili na. Come and take ya jetili jetili na. Dondosha jetili jetili. Rudisha juu jetili.
Nikupande kama ngazi jetili. Nikujenge kama nyumba jetili.
Jetili.
I can be your soldier. Napo nipa kalu meniroga. Your body shape like cola. Ulivo chonga kachupa ya soda. If anyone touch you I'm water. Stick me jetili jetili na. Come and take ya